kubiderero kasimuko ekirozo nja kirina yekati atenga nintya e chinsuza nja nyo ngone senze nenkubo obulango bangali mutungu ewatali yado tuzotwocha jukira kagambo kako kampi katono kasi wango uma kwempisora ebintu byebyo byankuba nyo baby
kati tokendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika kati tokendeza tochusanga nina mungi kubulana kwabika
pomanyi chimbaze waranyu banku za bulungi atene gonjibwa Yesi sobola zembiva kokuba binumye omutima okamara naye wansubira waliaki anumya ngatera bwenzira buli lwe nkulaba nsanyukira ondowooza Katonda yakundeetera jukira kagambo kako kampi katono kakuba ngamuma kw'empiso era ebintu byebyo byankuba nnyo
kati tokendeza Sanga nina munji kubulana kwabika kati tokendeza tochusanga
baby
nandi ba mutima gwo olunaku luli kyanno ndwaza kabanga lumenjara oba mutonga talina nyanjo Zekati mukore nyangu, kanyangu wengu nani kakaweta Aba ferete batu sema vega kubachi manjiva njaba nsinga Jukira kagambo kako kampi katono Kasi wango uma kwempiso era ebintu byebyo byankuba nnyo Oh no Kati tokendeza Tochusanga nina munji Kubulana kwabika kati tokendeza Tochusanga nina munji Kubulana kwabika kati tokendeza Tochusanga nina munji Kubulana kwabika kati tokendeza